You are the lipo toka luka wa nimezaliwa Wana sikuwa na nguo kazani nimevuliwa Nimezaliwa huko kene baridi kali Arusha Tanzania hakuna juu akali Hospitali Montu Meru ndipo nilipo tokea Thanks mami and daddy kila siku na wambea Muishi vipa moja pose nimewazoea Kija kutengana mtoto wenu kapotea Naomba vumilie kwa hii ali yangu Nimechagua mziki cause bro kipaji changu Arusha nitarudi nipo dana tafuta Yero Nagopa kuuza duka na jiota fry ukinisikia kwa hewa Waambio alienuna kwamba mesha telewa Wape hai Arusha Wambie nitakuja nekuja kutake over Hawa washachuja Ongera mama kwa kuniza kidume Maisha yapo homo na nifanya nijitume Nitajita idi kwenye mgongo nijikune Na hii ndo sababu kaniza mwana ume
Kaniza mwana ume Ninafanya misha misha zango town Na mini siku mwende nita run this town Nipage mane Niko tapo enda kumcheki dali na mami ase Nipage mane Nenda kumcheki dali na mami ase
Uwa na wazo sana badaye nikiwa mkubwa Yuitaku wajikija kamata magumba Nataka njenge nyumba kame kulu ya jakaya Tatumia ndumba kosi ni mchezo mbaya Takota tatofanya ntajenga shule kali Tamiliki nyumba na magere kipahari Tajomba serekali, punguze kodi kali Ata waloko jela wasaha ukulo gali Takibeba manzese ni ya mishengare naro Na hindo kamulaya waseweza sharo baro Manigia kedandaro, yuko pipik sharo Kama unapigia oni pipi kama malo Plati skrini ukutani magetoni Bambaza pale gatu tasema mamtoni Dem akisho boka na mpakishi ajikate Yis na vojitali yao jay atamate
Toto auswaza I told you nigga Don't voice that line I warn you nigga Minafanya misha misha zango town Na mini siku mwote nita run this town Nipake mane Niko tapo enda kumcheki dali na mami ase Nipake mane Niko tapo enda kumcheki dali na mami ase
Najua ni watoto solini Kupitia maisha nyingi sana Sisi tumepitia maisha tabu Tumekunywa chai na karoti So yani Tanzania ni Yani yani tokia zamani Nisema mnadogo eneza kuchana kama mimi Nata kaa toke Au mnabisha maze Godzilla, what up, 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 what up,